O pankruni, no ye super puma, ici 225, na dlalembe Airbus helicopter, o ni Eurocopter ye, kakeni jamanaka barake daye, mimbe kokorotele u nyanabo, no ye SES, atumbe minkono, o bina soroma, negenye shegi nisenga mugan watila, brovari, Kiev kerefe. Demsenuka la kolso, bon bina, o kofe tasmani jensena, bondo, finetrila, sangaso tani nani, animobili sababekan. SES yo fo, bololo sera fait telegram kan kafara akan ko mro kononton tumbe pankuru kono ministre na danka fana tumbe ola ss ka jateminen laban min la jera ka jigin wulada daminena o ya jira ko mro tani nani fara demsenu kelen fana chema ani mro mugani duru jogina munu ladara dokotoro sola demseni tani kelen buchema obingani kene boli tumbe sena halibi jateminen sene temenen do tunya jira ko mro tani segi fara demseni saba fana tumbe chema. O pankuru kasara, min kera tle nani, irisi jamana ka gelenden bingani kofe, miye mro, bi nani ni duru faga, Dnipro, Ukraine koran fanfe. Oye dusukun, nataba la wili. Anga dimite seka fo, jamana tiki Vladimir Zelensky, yo fo bololo chikan do kono, ka nyesi o kasara flabema. Ko ni pankuru ni mbina, demse nuka lakal so dola. Ani jamana konoko, ministri, alasigi den, Yevgeni Yenin, ani jamana konoko, ministri, Yuri Lufkovich, kasa Ako, ale yamurea di ko sekeseke lu kake ni pankuru ni mbini sababu kan. Ukraine lakana barakelaw ya jira kubeka sra bejete mne hali tieni wale la yinitaw. Alman jamana konoko ministri noye Nancy Faeser ye Berlin demedi Kiev ma ni sekeseke lu la.